Yande joyi no tan min ta sappo joyi studio Kalangu habaruji e fulfulde. Kori jagnalli e modon hawrinde go hawraama do filla ko darto druddul e jeynaari ne watta ko tawe drungo wadama fedde hawjine filla druddul e jeynaar du konna ande no golle mon no yaara heba wadene ballaga dum woni kor hawrinden on nanon nonni dubinaade sappo jene kan yidi fa nata doode sa aji seeda kala hinene doode feccer jamano ni dun saabi hande de himbe banda bammi go yeejje wole lumoji non no yaara en nanan no filla cioggu ciofe gonna gaddo filla de do julde yewtare men pinne studio Kalangu yaara internet tilaber nokko to duro wonna wade dun du konna do filla tewdugol takku baayi chapande na be ko wonna wade dun enda on nanan yewtareji ko wadato enda do filla ko darto tewto labbi ki enda e kulantare gadde koli janhirte mo suman amadou janganto habaru je fulfulde nani wantir yarno birmi on nina tawa hono sogeji joy jiyaade leydi Niger kany won ko mayi tati du konna nawneke har Nigeria ton du joy mayi joy du konna woni ko fa hande nawni dum du wadaina e le fottande hakkunde sogeji leydi Niger wom en gollida e do kerol don endan hakkunde region mo maradi kany e faware jontu konna ni hono zamfar leydi Nigeria dum won ko horbe region be enda halani himbe hokki habaruji dido nenne dum waddi ko faware jontu konna ni hono wakkani mo kalto enda hono gouverneur region mo maradi o wi hono sogeji dido konna bari himbe be potti be enda sappo mudun em nden ne kanko Zakari Ousmane haali dum haalay di fu ciagal majjum du kala muttari lati kawni minister kawji de filla sogeje denagu leydi Niger kany e faane gouverneur region mo Zamfara leydi Nigeria nen ne ka hande de la sarbo be jey maratto endam be fottoyde e ufol sogeji maydi endam nonni faar joni ele habaruji no tawadu konda ni hono to endan tawa kandu konda himbe ji haande goddo de hay naaki Allah kan wonno himbe no gonno de anyeje den endan gambatte hono mojjinde sebe ji yite ummi mangi sanne der don endan dum du konda faadaji kanyo ko te club en wuro go kan won ko yaato wakkati wara wakkati fa ya den e mojjina no kuje de endan e wugo gole uddugol gaydde endan won ko dum wat ton en dum waddi ko faane mbeteedo adudu sani adudu horejo club yi endan o halni bandimi Abdoulaye Awsukko dum won no be jiri harka
nana ga makabarcin ne wanda mun ga abin ala
dodar cabeje de min gi ko haydini miden caka wuwo mu ina non sai min gi hite ummi der gayka go kudo tawako der cabeje den nangi jonkai ko min gi ko nangi sai min noddi conseil min kalani dum alana sapeur pompier gam min gala lamba mabbe den o noddi be gari mairie kandu lildoy lore mun nyifol hite ni wadi ko hite ge nyifa ummaki hite gen haydini min sanne kaden du kudo ko yori iko dudi du cabeje dubbe hite gen nyami wala du jaro sigari der ami ko mile ko hite sigari mu wadi gulu
altabata an kai suwa a babu
biyetedo faane Saidou Badiang kuyate leydi Mali won ko jia bindo dewtana walli fodu kulantare je kewde ka won mo heddaaki jamma ase ko jabbi dun enda o maaji dubi chapande janeto na Bamako galur lamor leydi Mali kanko Saidou Badiang oni kanko windino hono filla jimi ko watte ililal leydi Mali dun enda o windi do dewte kewde der majjan tawa dewte do windi do filla ko darto wi a tawede der fa hande du konda nduuji dun do du konda wittaina na ilu hitana winna temede janeto chapande jeego e tati ko lati no jangine leydi Niger do sanne dun saabi denne ne kayni ciagal mayde makko de enda bandim bitedo Michel Deji yeyi yewti dewi e faande bitedo Soumana Shamsou lati de jangino no enda Francire e le faande lycée Zam do na gallu nyamey no miccito golleji makko.
Le père Bamfa avait donné sa parole.
Bamfa modo baade on hokki famanga dane ko dewgal gal wadam do der fina tawa leede meden balebe du to neddo hokki dane mu wi'i hune wadan to neddo wartata wi haala kan wala hukkune dane hanu hunane non do qur'ana na do dewter tukube almasihu amma kani suka mabbe janguddo on jabay dewgal gal wada der dewter Saidou Badiang dedu Saidou holli ko tokkude fina tawaji meden kam uri nafude en kanji du o tefi hollude nafakka mu en der dewte makko kewde du e o windi irdu he bandum bolum o wadi misali der dewte makko gom indirade non sacré e saison des pièges ana sukabe ummatore meden no fengino he fina tawaji mum en tawi du neddo wawa yehi yeso der nyeminol fina tawa goddo mayde Saidou Badiang de butari mauni non der labi kollitol sukabe ummatore lede afrique
tradition ils sont en train de mourir aussi
horeje gouvernement leydi Niger kandu wadi jidal hakkunde mudum e secrétaire be kawji ministereji golleji mudum kany e horbe saru suuji dum du konda ngam batte hedde teddende kany e faande en mojjinde fa wooda har fila ko darto golle saru su leydi Niger do enda brigira fini ko hawribe du konda yewdi e mabbe sanne ngam batte alle e fa hande hollabe ko domi be faano wodi dum waddi ni ko fa wara jondu konda min dum min jewdi e bitet Amadou Saley Umaru lati do kanyum du kany won kawjina do har fila ko mojjinde saru suuji gouvernement leydi Niger o hollirin enda Alassane Kouzi Mahamadou dum mo ni koro e nafaka ko way hebede e dedo hawride
et les changements ont été très enrichis
yode hale amin on wadi barke sanne gan o holli ko no wodi ko hana wadi kaden gan hebude ko wona no tefedum gollobe saru suuji leydi meden no bawi darti gado golle mu de ni neddo fu no hilni golle de kalfina no tittinkini du ko watta de gadake no wudidi denne ardido gomnati on watti dane hawjibe yewtinaaki golle ministereuji leydi ben ko watta be golli golle de be kalfina to be gattu fu muude berne gomder majji hanu hidande o wanyana oto e ardina tan ko nafata leydi be acce jewude neddo o no neddo parti amin non o do du wala der parti amin
notamment des considérations politiques
na wantiri faware jondu konda ni hono docteur kawjid orange niger don campagne telephone on endang kandu hadama wurtande leydi Niger ni dum woni ko docteur mawdo kawjido filo ko darta police be ko wete peji dum endan windina halidu konda ko wat ko tayi dum fudum famanin do kerdi fto acce o witto acte Niger kan wurtine kabar o endan holli wiide ke hono faande bitte do hono o wita kana Dominique Aubert nenene kay wi am o wurtako leydi ndi tafom gam batte alle e kulantereje godde dum du konda ni wonno ko faande hala eno koyde fu tiagal mundum ni andina mi micciti ke orange Niger no amba jati no ilu jeddi lew décembre gam batte alle e yobay itte e jangal ko gomnati rewto nani faande abaruji di no tawadu konda ni har fille ko darto hono hawrtere mawde wadama do fille jeynaali e durdugol e mudum sigilaaji do mum kany e jewde not ko tese wadi du konna heba faamene dum wonno kor hawrtere den don latindu konna wabbene kam wonno hawrtere jangobe do fille ko darto latobe sardobe jango pe universite do enna gallu nyeme den ne ka hawta du konna ni e faandem hono fedde hawjinde fille durdugol e jeynaali dum wadena CCFN dum wonno jarrush do enna gallu nyeme do fi on enda gam batte dum faamane ko tawe dum hebene mosol yaade en jeynaari dum waddi ko fa hande ni bandimin Michel Dadji yawtidi e faawara jondu konda ni biyetedo hono Basiru Seyni kany woni horejo hono fedde jangobe en dan o halni dum dum woni kor hawrinde fa wodi.
Nous avons invité docteur Munkaila
Aïchatou Seyni. Nous avons docteur Munkaila Aïchatou Seyni. Nous avons dit que l'Alsia fait de Singare Gandouru dit de Yenu de Himbe et Nyamol Kiede Leidi. Gamin Pamo Golle de Fed de Halsia de Wadi. O famti ni min du ko duro mabbe go ardini woni walirde gomnati wada gollem no haniri neddo fu memi ceedo gomnati to joomu mo hennon fu no hani nodde jewtini de foti jukkedu sai jukke amma minen wombe no ekkito golle jewtinaaki laabi kite be to amin laabi kite kewdi no godi de nidi golli dama to jawdi himbe leydi renoto himbe accan yenude himbe du neddo fu adata ko jeya baadu de himbe accay fufu e buytira
la corruption ne peut pas être éradiquée.
Yerno birno men ko kibaru ina tawado filla dubinade sappo e jene ko nato dale le ruji seda kala dum waddi ko hande de bandirabe amin jeey ndaro no lumo di gonno jaara sebe tayi wallahi gortodo no ciode sanne sanne kanyo e jawle ko nandi e mudum ba ko tawado no sode so nobbe bi beyday cedden en dan no wonto wonno yerno halidu goto ciottowo nene ne kan gortodo e tawado do en dan yantala kat nani ko halani bandimi njaado taw do mon en dan rukeeto Abdurrahman.
Wallahi har kionnol gortode den min gi ay fusa dornan gan wadobe julle den no garanu cioda subako o warde joni mi sonni sap jeegom fa laso hey muwawa andi foti mi sonni de hanani nage yanuno kaden gortode hikka wala wi e seyni gan no wodi gal keme joy keme joy e woygu gal keme nay ba gal keme tati no wodi de neddo yawata ba ko julde non minen min beede ciede majji dubi no jaha idum waylito non denno no himbe gadirta julde de ko sakiti dum hanano fu be goni be gadi bani kudu himbe no tawda sadornam ibe gare ibe cioda dum wawa lati du nyande fu gutu
gondo na yaa e koyde mum biyetedo Hamani Isaka gam batte jonde jantabe leedi men Niger o dillino nyemi o yeyi zender jojo o zender on fay difa hande o tawa gudumaria kiloji kemdi hakkunde mudum faande zender o wi min du konda ni ko min noddimo cialol do yaade joy lewru janvier dartoni jangudu o yotto to nan difa enquete non nan yewtal makko kanko e fa hande biyetedo Rafika Attaher
Mido gudumaria handen amma handen de Allah jabi mi durwon mi wada kiloji boygu mido hidi yottaade difadu har yo lewru janvier itani dubi ujunaaji didi e sappo e jeenayi buwangol ni mi tokkata mi selata fu mi nata ladde kaden dum ko mi hidi himbe paama woni rafi kejoron hakkilu fukingugo ana noku fuuno de region difa gotawa demi yottake difa mi yewtidan sukabe ummator region difa mi halde he mabbe do nafakka jonde jam e hakkilu fukingo der leydi mi fodan hakkiloji mabbe do filla umma de leydi mu yaade leede tuba ko wala fu ko neddo heba sey ni torra
har filla latol baldu ko nani pottande nay woni ko wadi har filla ko darto fawar joni ko ete super league ko na wadi leydi men niger do enan do galle nyame dum wadi nyande asende as garde national kany woni ko yeyi jalawi as gendarmerie didi e gotel noni fa hande du as police kany e as douane ka ndum baa wondire ngattondire noni nyande ala galdu ko na as fan kandu yeyi jalawi ke fawar joni ko racing mo nyame didi e bolum noni as soni dep kandu hebowi jalagal e do sali sporting club mo nyeme didi e gotel wakati mo kalti o konda nino tawa hono pide didi be kantode de berde ko fiol latol bar rewbe ko wona wadana gal nyemetete centre technique mo feni foot nene ne kay du konda nyeme kany e fa hande marade ko non ko hawrto agadez du konda fotan e doso har fila ko darto dro ko na tona tilaberi kany du konda ni hano hande de enan ton en tilaberi nyalande jagadarnde difa kanyen du subako jaloke zender joyi e nay e gotengel libidaka nonni faware jondu kon e lasar o doso tilaberi kanyen du konda ni faware joni hono kemdi kanu joyi joyi e faware jondu wakati mo kalto enda no tawa tawa kanyen du no hawre agadez nyemey e marad no hawal har fila ko dartnde ndori subako ko limani dro sappo hedino do chapan jettombe
Ketine sigilaji Studio Kalangu kadi totawet under duniyaru do Facebook Studio Kalangu.
Facebook Studio Kalangu.
No welcome sanne mido fecciide dum.
Ene ngarto do filako darto durmo wono tenno tilaberi ni hono kenya lasar dro gongo faddama ko faddingu do woni holjo hakkunde himbe doso e tawa wadube gacce ko gaccita gacceji mu en dum welali be fey seeda dum sabbe ngadden ne kayni holjo ton rufay dan duwa goto kokko habaruji mu gondo do inde hore mun do filako darto pirto balli kammi noddi min jamiga fotti ko dum wadi nan yewtarnde o waddi e Musa Hassan
kenga har jura durwo be doso etawa kadi durwo nyemay etila beri wada gambe pirama e sawru gacce de be gadi be irbotiri batamare den na ko sojeji gadda wurtini be den ko durwo gon fuddita rufay dan duwa ko ko habaru non gondo do jonde hore mu kanko fantini min no durwo lawol chapande ne perde wonno wadira
on peut dire que tout avait bien commencé
eden bawi bi ko durwo go fuddirama no wudiri sigila fu kanu do wadi fuwadama funditama fa hudi amma sai kas ko himbe doggannu dum ni wari kan woni accino dirol gol misali wakati doso etawa durwanno sai himbe pami ko der chubaki kin no wodi ko wada ko suudi ko himbe kani yewtino chuttita ko fedde wattane yewtino durwogon yewtini ereji din sai dum fami ko narral wada caka durwobe doso etawa ben der narral gadangal galdu durwobe doso be chamay ben kan en chubotu be tawa be chami ben dundu ardibe pelle didi den gadi dum alama gombe gatti ko holla durwobe tawo chamube ko fedde wattane yewtino durwogon famani dum sey wi'i durwogon darni ko durwogon darna sey durwobe tawo ben cali yonkay batamarden irbita be irbudiri dum e kadi durwogon wade kade na ko be gaddi sogeji wurtini be den ko durwogon fuita
labe diye horebe kawjibe he fisi gila o hoji
durwobe ben jukkan e piya sawru gacce mabbe hanono labi kawjidi duro leydi meden wi iri dum durwobe tawo jeegom ben itta der duro hikka gon be doso dum nayo na jo itta idum mettini sanne wi'e durwobe ben nati no bonnina no kela no cankito kulle gam be jukkama min he gide am durwobe doso e tawa ben funo kani itte der duro hikka gon ganko himbe kani pama woni wala burdo labi kiti sembe gaccado du fu fiye gacce sawrum no hani du himbe anda ko durwogo gan sengude endan caka himbe leydi wadi igo wadi
dubi tati yago nayni irnino hebo iye labi kan dum kodon ko irni ta fillito
gan hadude irko wadi dum no hani labi ngirdudi cinge ko watta to dum fillo kade no hani he gidam dum adalawol ko hada chamudo durwida he musamay gandeni ibe gatte be durwa to accino durogol
aussi longtemps qu'il va y avoir de combat entre un vaincu et un invaincu il y aura toujours arrangement
et do don kabrini fulfultini sembi assalamu alaikum mbaleng to jamwal